chatuka kwebyo bye wansuubizanga nasuubira sibindaba kye kyatuuka ku birungi bye wansuubizanga twalina omukwano amazima ogwesimisa nga buli atulabako atwegwanyiza ngamba kye kyatuuka ku ebyo nakulabanga buli olukedde nsigala kulabira mu birooto n'olusi mu bifaananyi nga nkufaananya bwe wafaanananga buli olukedde ng'ojja gye ndi mu kakoti ngamba kali akabbululu ne walulira ddi ndi kulinda kakibe ki ndi kuzuula omukwano tegumekebwa
kyawandiikibwa
nga weekweka wandi kuzuula buli kyalumu ndi kusanga omukwano tebaguduka
kyawandiikibwa
nkusaba bw'oba mpulira lowooza ku nze omwagalwa wakwagala ennyo mpise mu kayimba kano leero onookawulira nkusaba kirowoozeeko komawo it seems baby to rain baby hurry as usual and come ompambatire ng'enkoko ku bwana waayo ne walulira ddi ndi kulinda kakibe ki ndi kuzuula omukwano tegumekebwa
kyawandiikibwa
nga weekweka wandi kuzuula buli kyalumu ndi kusanga omukwano tebaguduka
siraanye
mu masanganzira simanyi oba wakwata luddawa ngamba kano akateeba kalaavu kantwala nsula nnuma mu birowoozo ebingi olijja ddi
Kulinda
kambedi
nikuzula
nikuzula.